Bagala, bagalo kwangala, ni bagenda mu kidongo. Bagala, bagalo kweteka, abasajja ne babategula. Bagala, bagale byokunywa, ekimeza ne kidugala. Bagala, bagale mpapula, omuwabando n'akimala. Bagala, bagale nguliko, amanyuma ne bagakankanya. Bagala, bagale manga, omusimbi ne bagumansa. Sichetegera kuba vibe zakute zakute ebyanda byampambye. Sichetegera kuba vibe zakute zakute ne sente twalese.
DJ mwe oba DJ ya gude dalu amanya lina mandi nyo hatukuba tatuweza. Loko loko ne jingereza na ye yeah. Gwemata don mata gwenda banyi lido yo gwemfata. Ayaka loku wala gwetompita chijitibu wa muziki chirinzita.
Siche tegera kuwa vibe zakute zakute ebyanda byampambye. Siche tegera kuwa vibe zakute zakute nesente twalese. Where the party day, spend money day. Girl them sweet, free the boys them. Kampala city, we mother them. The matter don't matter. When the band you know you're going fatter. Ayaka loku, wola gwe tompita. Chijiti bo muziki chirinzita. Siche tegera kuwa vibe zakute zakute ebyanda byampambye. Siche tegera kuwa vibe zakute zakute nesente twalese.